Aigo chubile, aigo chubile, aigo chubile, aigo chubile, aigo chubile, siwile, aigo sifile, masithandaze, aigo chubile, aigo chubile, masithandaze, aigo chubile, aigo chubile, aigo chubile, asiphalele. Masithandaze, ayikushubile, 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 kushubile, kushubile, masithandaze, ayikushubile, ayibafuna sibona, siphalele, asiwile, akushubile. Hayi kushubile, 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 masithandaze, hayi kushubile.
Sesithwele emakhondeni, sicela amasheleni ngenxa yabathakathi. Hayi bafuna siphamba, eKing Lotcha siguqe sithatha. Sesithwele emakhondeni, sicela amasheleni ngenxa yabathakathi. Bafuna siphamba, eKing Lotcha siguqe sithatha. Masiguqe sithatha. Emasiguqa sithanda, emasiguqa sithanda, uNkulunkulu usebenza ngomthandazo. Sesigcwele emakhoneni, sicela amasheleni ngenxa yabathaka. Bafuna siphamba, eKing Lotcha siguqe sithanda, uNkulunkulu usebenza ngomthandazo.
Akushubile, masithandaze, akushubile, masithandaze, akushubile, masithandaze. Akushubile, masithandaze, akushubile, masithandaze, akushubile, masithandaze, akushubile, masithandaze, akushubile, masithandaze.
Sesithwele emakhoneni, sicela amasheleni ngenxa yabathakathi. Hayi bafuna siphamba, eKing Lotcha siguqe sithatha. Sesithwele emakhoneni, sicela amasheleni ngenxa yabathakathi. Bafuna siphamba, eKing Lotcha siguqe sithatha. Masiguqe sithatha, masiguqe sithatha, masiguqe sithatha, uNkulunkulu usebenza ngomthandazo. Sesithwele emakhoneni, sicela amasheleni ngenxa yabathakathi. Bafuna siphamba, eKing Lotcha siguqe sithatha, uNkulunkulu usebenza ngomthandazo.
Akushubile, masithandaze, 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 akushubile, masithandaze.